kama katonda eya kujja eyo mu misiri munsi y'obuddu tobana bakatonda abalala wendi eryo lyetteeka erisooka teweekoleranga kifaananyi kyole ekiri ku nsi Jukiranga lunakulwa sabiti okulu tukuzanga nokumusinza ennaku zonna muzikoze senga nayo lw'omusanvu ye sabiti kano ke mateka
Okay.